exclusive from Jewish Connection Music
Westside Music Blog.net.
Yeah. Sky Flex. It's Witch Kid Barote. Sky Blend. Let's go. Let's
go. Bashemi baba mukwalunya unara baluma bana babona kwa bule motestango se baluma bana babona kwa butanya motestango se uli bachele fateni bachele fateni bachele fateni uli bachele fateni bachele fateni bachele fateni.
Baya, mina lifasile koselia Kumina bashema bachwalu Musiye bupilo bubuchwalu Aiba bupilo bupalile Bupalile fela Mubatenzila Momuka pile ila Kuzi musinyabana Oh no 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 Mane masapota zebaeza Isteti mina kweleza Mane mubashemi balunya Aula tifela kambiru wa mipunda
Bashemi baba mukwalunya mina
Bashemi baba
mukwalunya unara
Baluma bana babona kwa bule
Motestango se
Baluma bana babona kwa butanya
Motestango se
Za kuyoba dama rapa Vaeleza mwana kuyoba dama blesa Mane bali bapene baskabe anga marapa Kubwana mwana seli kapito Kwa sio vai kutuwa ingere faria sinapindo Haya kwa vule mane wabalaiza Kuna za kuipulaisa kuzwela far window Se kisi tangu mina Vashemi vali kuba manzu ya atia kumina Mwana kisiva tiso sama shelingi Mane muli anisia Kuna zenika mufa kwa ndatupina yeah. Mufita Judas kwa lunya Konone kechwalo muluise kukwa nunya Cause fala stilu kabanyala ya mabruto Libali mikuvu zali ondalo wa mitunya
Bashemi baba mkwa lunya mina
yeah.
Bashemi baba mkwa lunya Unarana
Baluma bana babona kwa buhule
Motestango se
Baluma bana babona kwa butanya
Motestango se
Munutwela, uvone matuku masatela Chwale why, why, oh, ah, ah Amuyumba banana chwana, ah, ah, ah Amuluma banana chwana, ah, ah, ah Amuna makeke, amuna maswavi, no, 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 no Baba mubaisa, babona kwa likolo Wamina mubaisa kwa buhule Chwale fomu pangilenyi Neva kona kulata mashilini Amu utu mitolo ye Amu utu elishe ya le
Bashemi baba mkwalunya
Bashemi baba
Bashemi baba mkwasibi
Baluma bana babona kwa buhule
Motestango se
Baluma bana babona kwa butanya
Downloaded from westsidemusicblog.net.